Pulezidenti Museveni era asuubizza abantu b'omu bitundu ebyankole nga bw'agenda okubakolera ekkolero eryongera omutindo ku matooke okusobola okuganyulwamu ebyo bye balima, n'agamba nti ekyokulabirako be bamu ku balimi bazingaala mu bitundu eby'enjawulo mu bitundu ebyo nga balima amatooke. N'agamba amatooke gano gatuuka ekiseera ne gabeera amangi ng'ekkolero lye erigenda okubasobola.
Bwenati Dr. Mulanga n'atema ebitooke 5, 5 n'eshatu, abanyankole abamwetoloire bebatema 5, 5 omuhekite naati Dr. Mulanga abokusikeera n'okukozesa omwezo n'abakize emirundi 10 hatoliwo n'atayaire bukanga kuriya w'ebitooke ari aho niwomwetoro eroko tobujuzi niwotema oti omuhekite n'oshikeera ninga tokusikeera
nibanyeta Bruce Benywanara ndi omuhingi w'ebitooke tinkusikeerra konka itse nk'oku waba wagambira abahingi b'ebitooke ntitwete okutema ebitooke
tukusharura
okwezi nintema enkota 300
omwaka nizingahe? That is like 3,600 ezo nizingahe times.
Speaker wa paramenti era nga ye mumyuka owookubiri ow'ekibiina ky'NRM Anita Net Among naye yeebazizza mukulembeze w'eggwanga olw'okuleeta enkulaakulana mu kitundu ky'eyisingiro. Ono agamba nti ono asuubizza nga ssente ez'okubakolera oluguudo lwa Isingiro Rakai Mirama bwe zigenda okutuuka mu bwangu nnyo era abantu balina okulindirira enkulaakulana eno.
And Isingiro district is one of the most organized districts and it has been the best district in the last 3 years. In service delivery, in all the money that you are sending for PDM, Emioga, the money reaches to the last person. We want to thank the leadership of Isingiro. I can assure you, Your Excellency, we do not have audit queries in Isingiro. Your Excellency, we want to thank you for giving money for the road of Isingiro.
Ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti y'Entungamu era nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni n'alyoka asabamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okukkaatiriza eky'okugaana amasomero ga gavumenti okusaba abazadde ensimbi, kyagamba kino kiviiriddeko abaana bangi okudduka mu masomero abamu ne bagenda ne batandika okwenyuulira bodaboda. Wabadde asoma alipoota ya disitulikiti mu lukungaana omukulembeze w'eggwanga lwakubye okunoonya akalulu mu kisaawe ekisomero ky'ekyamati primary school mu disitulikiti y'Entungamu. Wanono Janet Kataha Museveni minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga wasinzidde n'agamba nti waliwo ensonga eziruma abantu ng'ezimu ku zzoozi ezo eziri masomero aga gavumenti okwagala okusaba ng'abayizi ensimbi kyokka ng'abayizi bano balina ssomera ku nkola ya gavumenti. Kataha asabye gavumenti ya kuno okubongera ebyuma ebikozesebwa mu kulima enguudo omulizi tractor okulaba nga buli constituency waakiri efuna ebyuma ebiyinza okusobozesa enguudo zaabwe okulima obulungi ate enguudo zino ne zibeere nga zi n'ekisobozesa ensonga zonna okutambula obulungi. Omukulembeze w'eggwanga abantu bano ababuulidde naddala ab'Entungamu nti ebintu NRM byekoze omuli emirembe enkulaakulana kw'ossa n'ebyo